Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Greetings once again in the wonderful name of our Lord and Savior, King Jesus. We thank the presence of the Holy Spirit in our midst this morning. Sibulisa nabalaleli be Radio Pulpit ngegama lika Jesu. Ekuseni kwanamhlanje, our scripture reading silapha ku 2 Timothy 3, verse 16 to 17. Lithi all scriptures is God breathed. It is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Siyabonga izwi kaNkulunkulu ekuseni. Manje, uma sibheka, it is the desire of God that all his people may be thoroughly equipped. Hence, uma sibheka uJesu Kristo, wathi make khuphukele ezulwini, wanikeza the gifts to some he gave to be an apostle, to some prophets, to some evangelists, some pastors and teachers, little lizwi, so that they could prepare God's people for the work of service, and moreover the people of God not to come into maturity ezintweni zikaNkulunkulu. And then njengoba izwi kaNkulunkulu lisho ku Hosea chapter 4 verse 6 ukuthi uNkulunkulu lithi abantu bakhe bayabhubha ngokuswela ukwazi. Manje uNkulunkulu ukhonseni ngabantu ababhubhayo ngokuswela ukwazi. And at the same time, the enemy ujabulela abantu ababhubhayo ngokuswela ukwazi. And the enemy uthatha i-advantage yabantu abaswele ulazi. Manje uNkulunkulu ufuna ukuthi size sifinyelele endaweni yokwazi. Manje uJesu Kristo kwi-ministry yakhe sithola ukuthi esikhathini esiningi wayevula amehlo abangaboni, wayephakamisa abavusa abafileyo, wayevula indlebe zabantu abangezwa. Kuningi uJesu akwenzile i-ministry yakhe. But when we look at the Bible, lapha sithola ukuthi esikhathini esiningi uJesu Kristo spent his time teaching people. Ngani? Ngoba abantu kufanele bafundiswe. Kufanele noma umuntu eqeda ukusindiswa, kudingeka ahlaliswe phansi, kukhishwe leza zinto ezibe zikuye, ukwazi ukufaka izinto ezi-right zikaNkulunkulu. Kuna lento ekhulunywayo ngokuthi garbage out, garbage in, garbage out. Kufanele le zinto ziphume. Ngani? Ngoba kukhona into eziningi masisindiswa ebesiboshwe yizo ezidingeka ukuthi uma uJesu efika lezo zinto ziphume. Manje uma sibheka bangcwele ukuthi, and at the same time in the midst, uma uJesu Kristo esafundisa kanjalo, njengoba waspenda isikhathi sakhe efundisa, sithola ukuthi manje uma sibheka kuLuke chapter 5 kuverse 17, liyasitshela ukuthi in the midst when he was busy teaching, the Holy Spirit was there to heal the sick. Manje whenever we are teaching people, the Holy Spirit is there, bangcwele. Whenever we minister to people, in one way or another, the Holy Spirit is there. Uyazi yini manje kudropa something enhlizweni yami ebengakhulumanga ngayo, but kufanele ukuthi ngikhulume. Sometimes bangcwele sifuna ukuba lapha phambili kwipulpit, kanti esikhathini esiningi kukhona imisebenzi ongayokhulekela abantu ezibhedlela. Manje ngithanda ukuthi kuleyo isadropheke enhlizweni yami, let me tell you this, that is very powerful. Kukhona one of our helper ogama lakhe kwakunomzi. Unomzi lona wayegula bangcwele. Eguleni kwakhe kwadingeka ukuthi ahambe ayekuphi, abuyele e-Cape Town ayekubazali bakhe. And makafika lapho wagula kakhulu, and kwatholakala ukuthi eguleni kwakhe kakhulu akana ID. Umamakhe athi no, kufanele lo muntu ayothatha i-ID elokenje ngoba sizomngcwaba kanjani uma ezoshona. And ngempela wayithatha i-ID elokulo condition enjalo. Kwenzakala ukuthi wa-admitwa esibhedlela-ke seke admitiwe sibhedlela ngenxa ukuthi abantu belokubeza bezokhuleka ezibhedlela abantu ngabantu bekhulekela abantu engasi abantu bamabandla abo kodwa abantu abanale ministry yokukhulekela abantu baseyibhedlela ngelinye ilanga uNomuzi Bangcwele in the midst of the night uthi ubone lo dokotela eza egcoka impahla ezimhlophe ishanayo ezempedeni wakhe wafike wamnikeza a glass of water wathi uthi ngowangathi unginikeza ipilisi wathi makaqeda ukuphuza leyo nto leyo wambona lo dokotela esuka empedeni wakhe akayi kweminye ibhede kodwa uyale uyokwehla ngey'teps uyahamba make vuka ekuseni uNomuzi lowo angasekwazi nokuhamba yena She was instantly healed. She was instantly healed. Mabe fika bonke bamangela bo nurse nani kwenzakaleni ngomuntu obey condition enje uvukile u right. Abatshela ukuthi kufika udokotela ebusuku oyowenza kanje. Mabe checka ibed lento yakhe ibed report yakhe angithi lesempedeni ifile yakhe. Bathola ukuthi there was no doctor. Dr. Jesus came himself. Ngani ngoba kube khona abantu abazokhulekela isimo sabantu abaseyibhedlela. Manje ngithanda ukuthi ekuseni kwanamhlanje kunezinto ekufanele sizenze. Sometimes we may not see the results zazo. Njengabo laba bebelokhu bekhuleka, they didn't know ukuthi khona iresult eyenzeka. Ngani ngoba akabazi. Manje ekuseni kwanamhlanje bengeke ngikhulume ngalento but as I was talking ngendaba yokuthi the Holy Spirit is there in whatever we do we may not see the results at time but the Holy Spirit is moving manje it teachings bangcwele it brings a foundation to the life of a Christian and it protects him or her not to be tossed to and fro by every wind of doctrine and uma siz umntwana ezalwa unokudla kwabantwana ngeke umnike ukudla kwabantu abadala kunjalo even nomuntu ezalwa kwabusha kunekudla kwakhe okomoya kufanele afundiswe naye unemibuzo kufanele ayibuze azothola impendulo aequipe naye ukuthi akwazi naye ukuthi asherele abantu ngalento ayitholile ngoba yiko lokhu uma umuntu engafundiswanga kana foundation e right sibona umzalwane evutha kuphi evuthile simbone sekenza imikhuba sekenza izinto ezingafanelekanga lihlazeke ivangeli and i problem uthola ukuthi ayikho kuye inkinga ibe ukuthi makezalwa azanga khuliswe ngendlela manje kuseni kwanamhlanje Engithanda ukuthi nezwi kaNkuluNkulu lapha kuJacob chapter 3 James 3 verse 1 it warned us ithi not many of us should presume to be teachers because we know that we who teach will be judged more strict manje thina abafundisayo ngani ku fivefold njengoba kune uJesu wanikeza amanye to be teachers izikaNkuluNkulu lithi will be judged more strictly ngani ngoba kufanele ukuthi sibafundise abantu bakaNkuluNkulu izwi likaNkuluNkulu ukuthi lithini manje uma sifunda abangcwele ku second timothy ku first timothy 3:16 ithi leli lizwi labe sifunde khona Lithi all scriptures are useful for teaching, rebuking, correcting, and training. Manje, I would like to say today to look at our lives as leaders. And sibheke bangcwele masabantu abama leaders. Ngoba ukuba yileader is not only to be in the fivefold. Ukuba ileader ukuba involve ezintweni zikaNkuluNkulu and take i position kwinto kaNkuluNkulu manje ke ngithanda ukuthi sibheke bangcwele lapha ezwini lika ku First Samuel sibheke amaphutha abanye baba bawenza ukuze nathi bangcwele singaphindi swa repeat lamaphutha njengoba izwi kaNkuluNkulu lithi izwi lakhe all scriptures are God breathing for teaching, rebuking, correcting, and training. manje ku First Samuel bangcwele ngithanda ukuthi sibheke umuntu owaye yileader kwa Israel. He was a high priest and he was a judge. Loyo ubani ueli. And uma sibheka the position awayenayo, it was very, very important role. Although in the life ka Eli, we never heard about umfazi wakhe. We heard about his sons, Hophni no Phinehas. Manju Eli's behavior, although he was a high priest and a judge, asazi ukuthi i-reason yakhe yokuthi manje i-glory yaka-Israyeli ihambe. Sithola ukuthi he was the cause yokuthi i-glory kaNkulunkulu ihambe kwa-Israyeli engesikhathi sakhe eseyijaji. Manje ekuseni kwanamhlanje uma ngimdescribe mina, nami ngithanda ukuthi nathi siyibheke lapho. Ukuthi manje sibheka ngepicture ka-Eli. Nawe nami masizibheke ngepicture yakhe. Mina mabathi ngimdescribe ukuthi wayengumuntu onjani. Ngingakhuluma ngokuthi he was a slothful person. A slothful person umuntu ongenzi umsebenzi wakhe ngendlela efanelekile. Umuntu ofanele aphushwe. Ngoba kukhona abantu nasenkonzweni. Uma ene task afanele ayenze uyaphushwa. But manje masibheka even i-structure sakhe u-Eli. The Bible tells us ukuthi waye umuntu owayehleli ewayeloko ehlele esitulweni. And lokho siyakhumbula ukuthi nezwi kaNkulunkulu siyasitshela ukuthi bekumuntu oversize, he was obese. He was an obese people, very big in emzimbeni. Manje ekseni kwanamhlanje bangcwele. Nanamhlanje njengoba sithola ukuthi izwi kaNkulunkulu kwenyivesi iyasitshola ukuthi bekumuntu wayeloko ehlele esitulweni. Nanamhlanje kusakhona bangcwele emabandleni nasemisebenzini who are slothful. Abayidonsayo mabenza kodwa basahleli kulezo yitulo, bahleli kulo position ababekwe ukuthi uyinto ethile, but sekusele ini bangcwele kusele iposition kodwa yena umsebenzi akawenzi. Manje lana ekseni kwanamhlanje siyafunda bangcwele ukuthi a person is a person. Slothfulness is a person who does not do his or his work diligently. And the book of Proverbs 12:24, the hand of a diligent shall bear the rule, but the slothful shall be under tribute. KwisiZulu ithi isandla esikhutheleyo siyakubusisa, kodwa izidenge ziyakuba phoqelelwa umsebenzi wabo. Bayaphoqelelwa labantu abenzi ngenhliziyo yabo ngokubekwa kwabo. Bheka namhlanje bangcwele mawungena kwindawo ze public uthole abantu baye lunchini bonke iqueue ingakanani, abanye bayozela, kuziningi izinto ezenzakalayo, and sometimes they think that they are doing, abazi ukuthi ngokwenza lokhu uNkulunkulu babhekile ngani, ngoba kuyiposition ababekwe kuyo. Manje sizothi masiloku siqhubeka sibone ukuthi uNkulunkulu uthini ngabantu abanjalo ababekwe eyitulweni kodwa bangafuni ukwenza izinto zabo. Manje sibheke na kuJeremiah laphayana bangcwele ku-48 kuverse 10 uthi curse on him whose legs in doing Lord's work. Uqalekisiwe umuntu oyidonsayo makenza umsebenzi kaNkulunkulu. Bese futhi laphayana kuba Roma chapter 12 lithi never be lacking in zeal, but keep your spiritual fever in serving the Lord. KwisiZulu lithi ekukhuthaleni ningangceni, nivuthe emoyeni, nikhonze uNkulunkulu. Manje lana siyabona ukuthi u-Eli lona ebewenza umsebenzi kodwa ebewenza engavuthi enkosini. Manje izili bazincwele iyafuneka ukuvutha enkosini iyafuneka. Kodwa at the same time kunaleli lizwi elithi zeal without knowledge is not good. Likhona lapha kuncwadi yezaka elithi zeal without knowledge is not good. First, we need to inquire in knowledge. Ngalo msebenzi esiwenzayo. And at the same time, bangcwele, uma siwenza lo msebenzi, kufanele ukuthi uma sinezili, kufanele sibe nezili, sine knowledge. Siyakhumbula umpostoli uPauli ekhuluma laphaya kuma Roma chapter 12. Ethi uma ekhuluma umpostoli uPauli kuba Roma chapter 12, uverse 1 wakhona, uthi umpostoli uPauli, ngizoyifunda bangcwele, uthi, brothers, my heart's prayer, desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Yabona uthi ngiyabakhulekela aba Israelites ukuthi banentshiso kalo kuNkulunkulu, kodwa intshiso kalo yabo is without knowledge. Manje kukhona nabanye abashisakalalayo, kodwa ukuze ukwazi ukuba nentshisakalele kwahle, kufanele sibe nentshisakalelo enolwazi. UJesu himself bangcwele had a zeal ngokwakhe, ngoba izwi likaNkulunkulu liyasitshela laphayana kwincwadi ka-Isaya. Uma u-Isaya eprofeta ngayo, wakhuluma ukuthi uma uNkulunkulu himself unezili, ngoba uma ikhuluma lapha ku-Isaya ekhuluma ku-chapter 9 ukuthi eprofesa ngokuzala kukaJesu, wathi izili kaNkulunkulu yiyona ezomenza ukuthi uJesu Kristu aze azalwe. Manje siyabona bangcwele, ezwini likaNkulunkulu uma nakhona sifunda lapho kubashumayeli chapter 9, liyasitshela izwi kaNkulunkulu kubashumayeli chapter 9, uma sifunda bangcwele, amen, ekuseni kwanamhlanje sifunda uverse 10 wakhona, lithi leli lizwi, whatever your hand finds to do, do it with all your might. For in the grave where you are going, there's neither working nor planning, no knowledge, no wisdom. Lokhu ekufanele ukuthi kwenze, kwenze ngenhliziyo yakho yonke. Ngani? Ngoba ethuneni la siyakhona akusekho ukuzenza lezi zinto. Manje at the same time bangcwele, izwi kaNkulunkulu kumaKolose chapter 3 kuverse 23 lithi, whatever you do, work with your heart as working for the Lord, not for human master. Since you know you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Manje lokho kwenza uma usebenza, noma ngabe usebenza umsebenzi enjani, sebenza ngathi usebenzela inkosi. Ngani? Ngoba uNkulunkulu ukubhekile, ene uNkulunkulu unomvuzo walento oyenzayo. Manje ekuseni kwanamhlanje izwi kaNkulunkulu liyasitshela ngalobo slothful bangcwele lokudonswa, ukuthi akufanelanga sidonswe, akufanelanga siphoqelelwe uma senza izinto zikaNkulunkulu. Manje sibona bangcwele izwi kaNkulunkulu ukuthi elilono waye umuntu owayehlele esitulweni eyijaji, and at the same time eyijaji, eyi-high priest, ubeya kanjani ukuyokhuluma noNkulunkulu, ekhulumela abantu bakaNkulunkulu, to the extent sokuthi umsebenzi wakhe sesivala bangcwele, wathathwa yila bafana bakhe ababili uHofni noFinyasi. And this kaNkulunkulu lesitshela ukuthi these very sons were very wicked. Ngani? Ngoba wayeyenza nje. And uma sibheka izwi kaNkulunkulu sesivala, sithola ukuthi Eli wayengabakhuzi abantwana bakhe. And uNkulunkulu waze waba nolaka ku-Eli ngoba engabakhuzi abantwana bakhe. Ngani? Ngoba unobuvila even nokukhuza abantwana bakhe. Khona abantu ababazali bangcwele abona into errong athi mina ngifuna ukukhuluma. You have a responsibility yokukhuluma. You are accountable ukuthi ukhulume. Ngani? Ngoba uNkulunkulu ukunike umlomo ukuthi ukhuze. Ngoba nezwi lapha kusincwadi yezakha lapha ko-30 ithi, ungathi uma ubona into uthi hayi asindaba yami. Uma kufanele u-acte lapho actor. Ngani? Ngoba lokho ukwenzela uNkulunkulu. UNkulunkulu asenze kahle ukuthi sike siyicheke thina ukuthi kuyo yonke into uNkulunkulu afuna siyenze kudingeka ukuthi bangcwele siyenzisise siyenze ngokungaphushwa noma ngabe yini noma kusekhaya mawuyenza yenza ngokungaphushwa uNkulunkulu asenze kahle. Father God, in the name of Jesus, we thank you for your word this morning. Baba, ngegama lika Jesu, we thank you, Lord, that you are reviving us. We thank you, Lord, that you are teaching us. You thank you, Lord, that uNkulunkulu uyasikhumbuza ukuthi baba umsebenzi kufanele siwenze. Sicela amandla kuwe moyo ingcwele ukuthi makuse kithi in the name of Jesus. Uma kufika isikhathi sokukhathala, sipha amandla okugijima le ndlela siwenze umsebenzi ngendlela efanelekile ngegama lika Jesu wase Nazareth. Amen.
Come and ask your questions, share your concerns. Experiencing Life on 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
Do you read the Word for Today daily devotionals? We wish to ensure that your copy reaches you on time. You can now receive the booklet directly at an address of your choice or via email if you prefer. It's easy. Visit radiopulpit.co.za, select your choice, and update your details. Or SMS the word devotional to 37871. You will receive a reply SMS with the options. Alternatively, contact client services on 012-334-1257. Standard rates apply.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.